Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Mukanya ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima. Tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha. Uyu munsi rero turabaha ijambo tuganire ku byerekeranye n'uburyo bwo kuvugurura cyangwa se kurushaho kugira ubuzima bwiza. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere mbaye ikaze mwese nshuti bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Nkuko nari mbibabwiye mu kanya rero, uyu munsi turabaha ijambo. Umutumirwa twari twabateganyirije ntarimo kuboneka ku murongo wa telefone, ariko ntibibuza ko tuganira namwe aho muri hose. Ese wowe aho uri, aho uherereye, ubona ari iki cyatuma ubuzima burushaho kugera kuba bwiza? Ni iki cyarushaho gufasha abaturage cyangwa se abenegihugu aho uherereye kugira ubuzima bwiza? Wabyagerwaho gute? Ubwo mukanya rero uze kutubwira. Mwese ndabararitse, ndabatumiye mwese muri kiganiro muri isanga, ikiganiro kuri radio yanyu. Kugira ubuzima bwiza bishobora no guterwa n'umuntu ku giti cye, akabanza kugira icyo akora. Ndagira ngo rero mbashyire muri mood, mugerageze kumva ko ibyishimo bigomba guturuka muri wowe ubwawe mbere yuko ubitegereza ku bandi. Nagira ngo mube mwumva aka karirimbo k'umuhanzi w'umunyarwanda Fine Girl The Ben. It's crispy the drama boy.
You say you came with your lover, but that boy is your brother. Baby, what should I do now? No, yet I wanna be your lover. Yet I wanna be your lover. I wanna be your undercover lover. Baby, give me chance. Maybe one more time. Girl, the way you look and the way you smile. Your body's sweet like a bumble. Oh, can I come to your condo? Mama, yeah,
Gikondo Gikondo Umwana w'Gikondo be your lover. I wanna be your undercover lover. Baby, give me chance. Maybe one more time. Girl, the way you look and the way you smile. Your body's swinging like a bumbo. Oh, can I come to your condo?
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uwa mbere dufite ku murongo wa telefone ni Desire. Uraho neza Desire?
Naho neza namwe ngaho ku radio.
Yego, turahura. Urahagana hehe?
Ndi mu Kayogoro Makamba mu Burundi, ahantu bita Nyakazi.
Nyakazi?
Muri Kibago.
Yego. Hanyuma urebye ahantu uherereye aho ngaho i Makamba, iniki ubona cyafasha abantu kurushaho kugira ubuzima bwiza?
Abantu kugira bashire ku buzima bwiza ntaje aho mperereye. Icyambere na mbere, kugira umwene gihugu abeho neza kandi ashobore kureba icyo akora. Ku bwanjye mbona yuko leta y'icyo gihugu cyangwa guverinoma yorohereza umuntu muto muto.
Yamworohereza gute?
Gute? Hakaba amahoro bakumvikana bo mu bantu basanzwe batwara, kuko mwene gihugu yo mu gihugu mwa mutuyemo nta mutekano hari, nta terambere mushikako. Icyo ni kimwe cy'umutekano.
Yego.
Kucerekeye leta ibitwara. Gukende ku mwene gihugu naho mu gukora bate nk'umuntu naho yoba afise nk'ibihumbi nka cumi ahantu yegereye haba hari nk'agasante ukarongera ikintu ari bukore, ikindi bakinjira mu mashyirahamwe. Icyo mbona nyamukuru. Kandi ikindi iyo bari mu mashyirahamwe fate kesha abantu barinjira mu mashyirahamwe ugasanga rero abantu batoye n'abasuma ugasanga n'ababandi ugasanga ntihatari. Ugatora umuntu aba abishoboye azi icyo agomba gukora. Ikindi umwe wese akoresha ingabire yiwe afite, ntarabe ngo mugenzi wiwe kuba ari umudandaza ngo nanjye ngo manje gukora ibintu byo kudandaza, kuko aho usanga ibintu byo kudandaza bitari guhawe ugasanga uri kurabikora birakugena, ugasanga by'iwawe n'uburimi. Umwe wese yoraba icyo kintu akora kamera neza atabanje kugira ntumva ikintu ukora atari ingabirano y'iwawe kirakuruhisha gusi, aho usanga uri kurayikora nabi. Nkaho mperereye prema baragerageza mugabo kubera nyine usanga amikoro ari make na leta idafite n'ingufu mbaga bigoye ku mwene gihugu.
Ikintu uvuga ni ikintu gikomeye. Uravuga uti kugira ngo umuntu abashe kugira abashe kugira ubuzima bwiza akeneye umutekano, akeneye amahoro. Uravuga ko leta ariyo yagombye kubazanira amahoro, ariko n'umuturage nawe ku giti cye umwene gihugu nawe afite umwanya mu kubona amahoro cyangwa se gushakira igihugu cye amahoro n'umutekano.
Uyu mwene gihugu aba arimwo mugabo rero yaje hajya mu rugo twese turafise benshi barafise ingo natwe turi abana mu rugo urazi uyu mubyeyi akeneye ko haba amahoro nubwo abana baba batazi birakunda neza. Mugabo umwene gihugu naho bidahereye hejuru ntibikunde. Umwene gihugu azakubwira bivanye nico ndo kwita plan nico gihukuntu bimeze dufate nk'abantu dufate nk'imu Burundi wacu utanga batumvikanye ku kintu ugasanga ugasanga mu migambwe unaha ko utari mu mugambwe uyu ugasanga bariko baraya basa nk'abajyana urumva nk'aho umaze kuja muri ibyo usanga bitagenda neza nubwo abategetsi bacu bagerageza kuvuga ati mu butandukane bwacu ukubana neza
yego nibyo abayobozi bagatanga umurongo ngenderwaho hanyuma bakabona gufatanya n'abanyagihugu noneho buri wese agashyiraho ake nta wuhohoteye undi nta ushatse kugirira nabi mugenzi we kubera ko batumvikana batavuga rumwe badahuriza ku bitekerezo hanyuma icyo waruvuze gatoye cyo cy'amashyirahamwe kw'abantu batorwa nyine mu mashyirahamwe bavuze ati bagatora abantu ariko ntibagire bakaba batazi ibyo bakora nagira ngo babatora bakurikije ubushobozi kandi hakaba hari uburyo bwo kugira ngo niba umuntu inshingano bamuhaye kandi bamutoye bashobora kumusimbuza undi
kuko twese turabantu hari umuntu mu gutora umuntu araba tujya n'umujama n'umugenzi mu bisanzwe muri aho karaba ati kuba dusanzwe dusenga hamwe ujya ntegereza kumutora ubundi akaraba ati kuba tuva mu mugambwe umwe bagabo muze kuraba hatwara ujya bari wa adategereza gutwara oro ntibaharure aho abantu usasanga badaharura inyungu bagomba kuronka muri ibyo bintu nibo bantu usanga bica bigorana kuba abo bantu mubasizeho ntabyo bashoboye kubera bari iki usanga iryo shyirahamwe mwashinze kuko byari bateza imbere usanga byama mu ngorane mu ngorane nka jewe turakunda kuba tuyaga nawe umutari ishyirahamwe ry'abamotari ugasanga barakora mugabo naka yagira yayaronka amafaranga usumva ngo yayatwaye usumva nk'abasubije inyuma iryo shyirahamwe nta n'uri umuntu uwo ari we wese ari mu ishyirahamwe cyangwa ari mu ngoboka kanaka harabe ngo ni uko kanaka baba bagenanye gusa arabe kagishoboye
wavuze ati n'umuntu agakoresha ingabire cyangwa se ingabire ye cyangwa se ingabirano iri shyirahamwe ry'abamotari warigiyemo kubera ko wari ubishoboye ntabwo wagiyemo kubera ko n'abandi nabo barimo gutwara amapikipiki
gusa n'umugenzi dukunda kwiyaga akabimbwira ngwane bakunda guhura jye nsanzwe ndi n'umumotari jye nsanzwe ndi umuinfirmiyade
uri umuganga hanyuma se ku bijyanye n'amagara y'abantu urabona ari iki cyatuma abantu barushaho kugira amagara meza yego iyo ufite umutekano ugatuza ukabasha kurya neza ugasinzira neza ubuzima bwawe burushaho kuba bwiza ariko se nko mu rwego rw'ubuzima nyine ubuvuzi ni iki ubona aho ngaho mwebwe cyaba kibura kugira ngo abanyagihugu barusheho kugira ubuzima kugira amagara meza ariko mbivuga mu kinyarwanda tuvuga ubuzima ariko mu Burundi muvuga amagara najya ngo byumvikane neza
na kimwe ndabitahura ikintu kibutse mudakaye ndibaza ubushikiranganji bw'amagara y'abantu burabikora gusa kubwo uburyo usanga bugoranye habuze ikintu bita gusansibiriza rero dukunda kibuze mvuga mu Kirundi urumva
gukangurira abantu ibikorwa runaka
kubera abona abantu usanga dufate nka maradiyo urabona ko ihitiye mu Burundi itabyoroshye ari umuntu umubwiye ko agwaye malariya ategereza kuvanga amagenda kubapuma handi akaza ku bitaro urumva ikintu kiba kibuze ni ukubwira ni ukwigisha abantu nyine baba basanzwe bari muhira ni uko iyo bafashwe utegereza kujya kwa muganga muganga kandi bagiye kuba neza ubu bushikiranganji bwari bwoye buratanga amatunga kuri bajya baremesha kiyago ndibaza nabo bazobikora ko babibabwiye
ariko hashize igihe mufite abaremesha kiyago
ikindi aho mbona aho ndi ingorane zihari nko kugura imiti umuntu ashobora kuza ufate nka kimini urabona umuntu arwaye malariya ntanze nk'akarorero
yego
kuza agaca yigurira kinini kimwe bibiri urumva rero aba ari karakiri ikintu bita resistance kubera nyine uburyo
yakumva yorohewe akarekera aho ngaho ntiyisuzumishe ngo arebe ko malaria namushizemo cyangwa ngo asabe umuganga amwandikira imiti. Abenshi babikora kubera uburyo buke cyangwa nukubera ko baba batabizi bakeneye nyine ababahugura cyangwa se ababasansibiriza nk'uko babivugaga.
Nibyo bibiri byo mbona aho mba ntuye bizira hamwe ko nakashaka kuza ugasanga yatumye n'uburyo n'ubundi aza usanga ntabitahura ntatahura neza yuko iyo bari indwara bavura kwa muganga cyangwa akaza ugasanga naka ubundi uwo mumihani n'ahantu atuye amubwiye ibindi binini hari byati cyeye muganga mukurikira utu tunini tumegite ntibabaza kumva indwara arwaye nta n'aho bihuriye urumva ni ukudatahura
yego cyangwa bagasangira umuti nk'ubwo bafashe utwo tunini yabona muganga yamwandikiye imiti akabona aruruhewe yarangiza imiti akayisangiza abana cyangwa n'abandi bo mu rugo bayikeneye akabivurira ku giti cye nk'aho yakurikije amabwiriza y'umuganga.
Nibyo birakunda kuba cyane ndakunda kuba rimwe na rimwe umugabo cyane.
Reka rero ngushimire cyane rwose Desire Makamba, mukomeze kugira amagara mazima aho ngaho, ukomeze wite ku banyagihugu.
Namwe ndabashimiye cyane Radio Amerika.
Twakire noneho Patrice.
Mwiriwe
neza, urahagana hehe?
Ni Patrice Bred, nari mu karere ka Ruhango.
Wamfashije ku buhanga bw'ibyuma yavuze Patrice ni Patrice Bred.
Oui.
Ndakwibutse twaraganiriye ubushize.
Umbwira ngo nzashaka gakone.
None se batirira cyane Febure koko.
Uracyari Febure.
None agakone se waragashatse nyine.
Kareka ntabwo byakunda.
Nyabuna. Nuko cyangwa nuko bikwitirira gusa n'izina.
N'izina nukuri nyitirira.
Nuko harya urahagana henyibutsa.
Mu karere ka Ruhango.
Uwo aho ngaho mu Ruhango iyo urebye usanga ari iki cyafasha abaturage kurushaho kugira ubuzima bwiza, ni iki kibura cyagerwaho gute?
Kubera mu Ruhango haje programu yo kwitwa ngo Ruhango ikeye. Kandi abaturage baragenda bayikurikiza kubera ko benshi bari mu ntuze mu makarabu y'isuku n'isukura. Ubwo abaturage bashobora kuba batabyumva, ariko leta yo ibifitemo imigambi nimba bavuga ngo ni ukugira umuntu, ni ngombwa kugira ubwiherero, akagira n'agasahani, akagira umugozi wo kumanikaho imyenda, akagira n'agatanda k'amasahani, akagira n'ako bita kandagira ukarabe, bakaza bakanabibereka wenda nko mu nama rusange bakabereka ukuntu babyubaka n'ukuntu babikoresha. Ubwo imyumvire wenda iba ku baturage, ariko ku bayobozi baba babidukanguriye ndumva ari nyo bigize. None nko ku kindi cyo kugira ubuzima bwiza buriya nko ku mutekano, twagombye kwishyura nk'amafaranga yo kwishyura abantu bakora irondo ry'umwuga, kandi tugatanga n'amakuru wenda wabona nk'umuntu utamuziho nk'amakuru ukabaza ukamwegereza ubuyobozi ku buryo atahungabanya nk'umutekano, ubwo nabwo bwaba ari nk'ubuzima bwiza twaba tugize. Kandi nanone no kugira mu bindi by'ubuzima kugira ngo tugire ubuzima bwiza, nk'abura umuntu agukanguriye ngo ni ngombwa kugira ubwishingizi mu kwivuza, ntabwo ari ukavuze ngo ni uko akwande, kuko no kugira ubwishingizi nabyo ni ingenzi, kuko ubuzima ntiwamenya cyangwa ubuzima nabwo ntuzi ukuntu buba buhinduka. Ahubwo gukangura kugira mituweli bakaba bati wenda mutangize nk'amakarabu mu midugudu, ku buryo niyo umuntu yaba ari n'umukene yaba yatanga nk'ijana mu cyumweru bijya kugera mu mwaka ya mituweli wayagwira. Ibyo nabyo urumva ko biba ari ingenzi, kandi ubuzima nabwo urumva ko bigize.
Urumva rero
nko kugira ngo ubuzima bwiza, none umuntu nabona uzatunga nabi kandi nawe utariho, kubona urubyaro rwe twasabwa ko twabigenderaho tukabyumva yuko nabyo ari ingenzi, n'urubyiruko narwo tukarushishikariza kugana ari amashuri ya VTC cyangwa TVET y'imyuga, kuko ngo umwuga ni uri ku isoko muri East Africa no mu Rwanda hose, ibintu bijyanye n'umwuga nawe mbona ari ingenzi cyane.
Muri make urasa nk'aho uvuga uti abantu bishakemo ibisubizo kandi bakurikize n'ingamba n'amabwiriza bahabwa n'abayobozi.
Uko ko nimba kare
nta ese nta handi hari iyo gahunda imeze nk'iyo ruhangwa ikeye, nta handi hantu hafite iyi gahunda y'isuku n'isukura. Ni iwanyu byatangiriye?
Reka ahantu naba naratembere nk'ahantu biti murenge mu kare ka Nyanza mu murenge wa Kigoma, naho nasanze akashyirahamwe kitwa ngo Sirike, bakaba barimo nk'abantu nka 30, naho mu mudugudu bagatanga abantu badafite akandagira ukare bakagenda bakayubakira cyangwa bakabakora igikoni, ariko ari abo bantu 30 baba bicaye mu mudugudu bati nk'uyu muntu ntagira ubwiherero, naho tuzabwira umudugudu nyira umudugudu umucukurire wese, naho twebwe tuze tumwubakire cyangwa tumushyireho kandagira ukarabe. Ariko urabona ko mu Rwanda izo gahunda ziba zihari,
kuko iyo kandagira ukarabe imaze igihe yarashyizweho, hari abatayubahiriza.
Abantu benshi usanga batayikoresha batayigira, ngombwa ari baguha amahugurwa, waba utanafite n'uburyo washobora kubikora bakagushyiriraho
ye bakagufasha. Ese umuntu ashobora kubyikorera ku giti cye cyangwa haba hari ababihuguriwe nyine bagomba kuza kwereka umuntu uko abigenza?
Mu nama rusange baraza nk'abakangura, baba twakwita nk'abakangurambaga, baba babizi bakakwerekera. Nimba zavuze ngo kugira ubwihero ni ngombwa, we gucukuye kandi bunatinze kandi bunapfundikiye, ubwo bakubwira buryo ki nka metero nk'enye cyangwa eshanu kuzamura ikaba ipfundikiye ikaba isakaye, bakabibabwira. Nimba ari kandagira ukarabe bakavuga bati bafata igiti bagashyiraho akajerekani bagashyiraho umugozi ugashyiraho n'isabune. Ubwo nyine mu nama abantu b'abanyabuzima bakunda kuza bakabaha nk'umwanya nabo bakabyigisha.
Icyangombwa ni uko babyumva neza kandi bakabikurikiza. Ndumva utaye mu rya Dezire nawe wavugaga ati sensibilisation, kwigisha abantu kandi kwigisha no guhozaho. Ndumva nabyo ni ikibazo
no kugarama no kugana amashuri, kuko hari ibintu wigiramo byinshi byo nk'ibyo byo bita kwihangira imirimo, byo bita entrepreneurship.
Yego. Ye urakoze cyane batiri Febre.
Murakoze namwe.
Twakire noneho Siriro uranyumva?
Yego. Ndabumva cyane rwose. Birya Amerika mwiriwe mute?
Twiriwe bibuza ubuzima gukomeza. Turakihanganira. Mwe mute mumeze mute?
Natwe tumeze neza. Nibyo nitwa Siriro, ndi mu Burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza mu murenge wa Gahini.
Yego. Hanyuma ikayonza ho byifashe gute, niki ubona cyafasha umuturage kurushaho kugira ubuzima bwiza?
Ikintu mbere na mbere cyamufasha kugira ubuzima bwiza, mbere na mbere cyo numva ni ukubanza kwimenya. Kwimenya akamenya yuko ubuzima bwe buri mu biganza bye. Nk'umukuru w'umuryango akaba yamenya yuko ubuzima bwe buri mu biganza bye, ndetse n'ubw'umuryango we akamenya uko abufata, uko yita ku muryango we. Urugero uwo muvandimwe Batisebe namwumvaga ibyo yavuze byo ku bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, ni ukuvuga ngo niba umuturage umubwiye ngo tanga ubwisungane mu kwivuza, we akaba yagikurikiza nyine, ukagerageza uburyo leta nayo ubwayo ikayibashishikariza, ariko burya leta ibigomba kubwira umuntu nawe agashyira hake, kuko ibyo leta ikora aba ari inyungu z'umuturage. Ikindi kugerageza kugira ubuzima bwiza ni ukubasha gufasha umuturanyi wawe. Niba umuturanyi wawe afite ikibazo cy'ubwiherero, ukaba wagerageza uburyo ushobora kuba wamuteramo inkunga mugafatikanya n'undi mukazamurana igihe ashobora kuba nta bushobozi afite. Ibyo ngibyo ukabikora mbere yuko ubuyobozi bw'umudugudu, mu Rwanda tugira ibyo twita amasibo. Nk'isibo rero ubwayo ikaba yagira uburyo ikurikirana icyo kibazo, we muturage ariko ukabasha kubanza gukurikira wawe mbere na mbere, ubanza kwimenya ukamenya umuryango wawe, ugakurikiza naho no kumenya umuturanyi wawe, kuko umuturanyi wawe ni umuntu ukomeye. Ni umuntu burya uba ukomeye cyane, uba ugomba kumenya uko amerewe. Niba arwaye afite uburyo bwo kuba yagezwa ku ivuriro, ukaba washaka uburyo ki korera ukangurambaga nyine uko nibyo ngibyo rero nibyo bintu numva bishobora kuba byafasha abaturanyi cyangwa se cyakwa byafasha umuntu nyine kugira ubuzima bwiza.
Yego rwose Cyrille, ni ibitekerezo byiza ku umuturage nyine, utu muturage akamenya ko ubuzima bwe nubwo umuryango we buri mu biganza bye, uti agafasha n'umuturanyi. Iyo yitaye ku muturanyi na ubwe aba yifashije. Uru rugero utanze ni urugero rwiza rujyanye no n'isuku y'umusarane, kugira umusarane cukuze ikibazo tuvuge yifashisha nko kujya mu rutoki cyangwa mu ishyamba iruhande rw'aho atuye. Urumva ingaruka ntabwo ziba kuri we wenyine, ziba no kuri wa muturanyi no ku bandi bose bashobora kuhandurira indwara.
Ugasanga hari n'abantu babigendeyemo babagenzi, ugasanga bambiye nk'indwara, ugasanga ni ibintu bigaragaye nabi. Ikibazo uwo muntu waba ubikoze gutyo, iyo bigenze gutyo ntabwo ari we bareba wowe nyine, we nta kintu ababyitayeho nyine, bo bareba wowe muturanyi bigutera nawe isoni kumva giteye kimwe guturana n'umuntu udafite isuku. Birabisaba rero kwimenya, ukongera ukamenya n'uwo muturanyi wawe ukamushishikariza, ukagerageza uburyo ki ugomba kumugira inama na kubwabyo byamufasha kugirana inama, byagenda bidufasha nyine kuko ubuzima bwacu twese tuba tubusangiye, tuba turi abantu.
Nibyo ashobora kuba adasobanukirwa n'akamaro, tuvuge nk'akamaro k'umusarane cyangwa se gukoresha kandagira ukarabe, ariko afite ubushobozi bwo kuba yabikora. Niba n'umuntu ufite imbaraga ariko akaba bitari byamujyamo, cyo gihe nyine nk'uko bivuga wamusobanurira, ukamugira inama, ukamwereka ibyiza byabyo, noneho akabikora. Yaba atabishoboye rero kubera ko ari umuntu ukuze cyangwa se umuntu urwaye, nawe ukamwitaho nk'uko bivuze, ukamufasha kugira ngo iyo ntambwe nawe yagereho
cyane
rwose. Hanyuma se ku ruhande rwa leta hari icyo ubona yo yabafasha kugira ngo mubone imibereho cyangwa se buzima burushijeho kuba bwiza nk'aho ngaho uherereye?
Leta nayo iba igomba gushyiraho akayo nk'uko nabivuze haruguru. Ni ukuvuga ngo leta nk'ubu hari ibikorwa remezo byaba biri ngombwa kuba byakenerwa. Niba nk'ubu nk'aho ntuye, uretse ko dufite umuhanda umeze neza, twe nta kibazo tujyanye n'umuhanda, ariko nka leta ikaba yagira uburyo ki idufashamo, wenda nk'ahantu hatari imihanda leta ikagerageza uburyo ki iri bushyire ikora umuhanda, igakora umuhanda ku buryo na wa murwayi ashobora kuba yajya kwivuza yatwarwa na moto cyangwa se n'igare, ku buryo rishobora kuba ryagenda neza muri wa muhanda rikaba ryageza wa murwayi ku ivuriro. Icyo gihe rero murumva yuko leta nayo ibigomba kuba yabishyiramo uruhare. Ikindi ikaba yagerageza uburyo ki ikomeza kwigisha igahoza, kuko burya leta ni umubyeyi, leta abaturage ni abana, kandi leta ni umuturage nanone arongera akagaruka akaba umuturage. Ubwo rero ibikorwa remezo nyine nabyo ni leta ibigomba kuba yabidufashamo, igihe wenda twebwe abaturage tuba tutabishoboye bikabasha kuba byafasha abo baturage nabo kugira ubuzima bwiza.
Rwose ndagushimiye cyane Cyrille.
Murakoze cyane. Ijwi rya Amerika ukomeje kubana, mbatiza amatwi. Murakoze
rwose, gume hafi, turacyakomeza n'abandi barakomeza gutanga ibitekerezo byabo. Noneho reka twakire Octave. Wiriwe neza Octave?
Mwiriwe mwaramutseho.
Yego, urahagana hehe?
Ande muri Iowa.
Iowa.
Yego.
Mumbeho nawe.
Ba uyu munsi yaduhaye agahenge ariko muri wikendi twari dushize.
Yarabakubise?
Muri wikendi nendaga gukatisha ngo nisubirire iwacu.
Ari snow cyangwa hari ubukonje gusa?
Ni ukuvuga ngo Friday twagize snow ku buryo hari n'amakampani menshi atarakoze. Aso noneho Saturday na Sunday ubukonje sasa. Ya inzu zaraye zishyuhizwe kabisa, ntabwo byari byoroshye.
Ntacyo ubwo byabahaye agahenge n'amahoro.
se yabyadaye gahenge kuburyo ejo twari twicaye no hanze.
Ndumva ari byiza. Hanyuma nari ndimo mbaza abavandimwe bazimo kuduhamagara ku murongo wa telefone icyo babona cyatuma umuturage cyangwa se umunyagihugu abasha kugira ubuzima bwiza. Icyo wowe ubona aho uherereye ni iki, cyangwa se naho wabaye cyangwa se aho uheruka ushobora kuvuga uti byaho hangaha nasanze icyafasha ari iki n'iki?
Ya nubundi urakoze, ndivugira ko ewacu aho nabaye nyine ahanini hano muri ihugu turi musanga ibintu byose barabishyize kuri gahunda. So reka hariya icyo navuga bwa mbere, ndabanza mvuge nko mu Rwanda mbanze nshimire Leta ku cyerekeranye n'ubuzima bwiza. Hari ikintu nagenze mu bihugu duturanye birenga bibiri, ariko hari ikintu ntabonye ku kintu cyerekeranye n'abantu babana n'ubwandu. Ni ukuri ndahamya ko mu Rwanda babaho bafite icyizere, babona imiti ku buryo buboroheye kandi mu ibanga nk'uko babishaka. Ntabwo bahezwa. Iyo mvuze ngo ntibahezwa, wenda hashobora kuba hari uwahuye n'icyo kintu ariko nkize muri rusange.
Bishobora kuba byaragiye bihinduka uko iminsi yagiye ishira.
Yego rwose, icyo kintu ndagishima bisa ku buryo hari n'ikiganiro mwigeze gukora abantu bavuga ngo ku byerekeranye no kwipimisha. So ni ya myumvire y'umuntu ku giti cye, ariko mu Rwanda ku byerekeranye n'ubwandu bw'agakoko gatera sida ibintu birasobanutse rwose. Icyo cyo ndakishima cyane.
Mvugiye ibintu nari na uyu munsi nari nabatumiriye umuganga kugira ngo asobanure ibyerekeranye no kwipimisha ku bijyanye n'ubwandu bwa sida, duhe n'ibindi bisobanuro ku baba bafite ibyo bifuza kubaza. Ariko ntabwo nzi ukuntu byagenze, ntabwo yabashije kuboneka. Buriya nk'uko hari ari kimwe mu byifuzo byatanzwe dutangira uno mwaka mu bijyanye n'amagara y'abantu, abifuje ko twagaruka kuri iyo ndwara, buriya naboneka azagira atuganirire.
Oya rwose, icyo n'ubushize narakivuze nakuye ingofero. ikibazo gisigaye ahubwo bakumira bate ubusambanyi, kuko mu Rwanda wumva ikintu gishyirwa imbere baravuga ngo akangwa niba bikunaniye kwifata ngo ukoreshe ngo agakingirizo, ariko wayi batanze ingamba umuntu yakoresha kugira ngo yifate ko zihari. So reka wenda icyo cyo nkihore
none tuzakigarukaho mu kiganiro
bwiza. Nanone ku byerekeranye n'abayobozi banze nyine nka Leta y'u Rwanda hari ibintu ikora byiza kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza, ariko abayobozi b'ibanze hari ikintu bajya bakora cyo kuza bagasa nk'aho batuyeho abantu ibintu ariko imyumvire yabo itarahinduka.
Nk'igice
nk'ubu urugero, kera mbona ubuzima bwacu ntabwo tugomba kubihisha, wasangaga ujya nko gukoresha ubwiherero ukajya nk'inyuma y'urugo mu miyenzi. Noneho urumva wajyaga ujya wambuka umuhanda ugiye gukoresha ubwiherero, noneho ugize amahirwe ubonye umwobo hafi yawe, noneho araje nta guhindura imyumvire ngo akwereke uburyo ubwiherero bupfundikiye busukuye uburyo ari ingenzi, ahubwo aragutegetse ngo uhite ubwubaka. Mu by'ukuri nta guteguye mu mutwe kugira ngo umenye impamvu ubwo bwiherero bugomba kubaka. Nk'ubu ikintu cyitwa kandagira ukarabe usanga bakunda kuvuga ngo turashaka ko iba muri buri rugo, ariko abantu wabaza umuntu ngo ese ikumariye iki? Ni ukuri ukumva ntabashije kubisobanura. Bene uwo ni wa wundi uzayishyiraho agashyiramo n'amazi bagenzi n'isabune, ariko ugasanga isabune imaze ukwezi ikiri nshyashya ntawe urayikoresha
kubera ko atazi impamvu yabyo. Ibyo uvuze ni byo. Hari umuntu ushobora kuba yabikora kubera ko abayobozi babimutegetse, akubaka nk'uwo musarane, ariko akaba ari nk'umutako, akagira niyo kandagira ukarabe koko, ariko ntayikoresha kubera ko atazi impamvu zabyo.
Hari mugenzi wacu wa telefone ni Batri Febre avuga karere arimo nanjye niko navuyemo.
Muri Ruhango ikeye.
Noneho hari akagari k'iwacu ahantu, wenda reka ndeke kukavuga atagira ngo hari uwo mvuze. Urabona nukuri leta ibifite ibyemezo bishimishije ariko gasanga abayobozi bibanze bagategeka nk'abaturage ngo mugomba kwambara inkweto byo rwose birenge bizamura umwanda ashaka no gukandagira amahwa se ibintu nk'ibyo none umuturage aho kugira ngo bamubwira ko kwambara inkweto ari byiza ngo bamushishikarize no kuzigura ahubwo ukumva umuyobozi ngo nukuri turashaka mwese mwambara inkweto ntazagere nuza mu biro byanjye atambaye inkweto
bikabitegeko
ingenzi abaturage benshi yazanaga hari inkweto twitaga ngo boda boda rusange ni nka kambambira ariko by'ibiplastike none akazizana muri ambaraje yagera inyuma y'akagari akazishyiramo none akinjira mu biro barangiza kumukemurira akazibika
abagira ngo zidasaza
oya urumva ntaramenya akamaro nasabaga kugira ngo kuko hari abitwa bakangurambaga nk'ubu hari ikintu ashimye cy'abajyanama b'ubuzima usanga badakora ku muntu arwaye gusa ahubwo banakorana mbere y'uko arwara bagakora icyo twita gukumira
yego
baranda bashimira rwose
kwirinda biruta kwivuza
ni ukuri kwirinda yereka no nonsoreze kuri aka kantu kandi kuko turacyari ku byerekeranye n'ubuzima bwiza kubyerekeranye n'imibanire y'abashakanye mu muryango nabyo buryo imibanire itagenda neza ntabwo ubuzima bwiza bwashoboka nibyo nguma mvugira abayobozi b'ibanze cyangwa n'abandi babifitemo uruhare baze niba aho kugira ngo bere ku mugore itegeko rimurengera aba ari ryo baheraho ahubwo babanze bahindure na wa mugabo bahugure na wa mugabo nawe mbere y'uko iryo tegeko rimugonga ashobora kugira ikintu yakora nk'ubu usanga abantu b'imiryango iharanira uburenganzira bw'abagore ntabwo yaje ngo yigishe umugabo korohera umugore ahubwo yaraje yigisha umugore guhangana na wa mugabo utarahinduka usanga bizana ingorane niho harimo ingorane kwicana kuko umugabo ntarahinduka umugabo urugero yakuzamo na papa wafatanye na gutya na gutya none uhita umuhindurira ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye so bagerageze mbese icyo ni kuvuga ni uguhindura imyumvire y'abantu ubukangurambaga
yego kuko umugabo umugabo n'ibitegeko rigiyeho rikarengera umugore rya tegeko rizahana wa mugabo azahanwa atarahinduka ku mugani wa
nk'ukuri reka mvuga aka kantu ngasoreze umbabare ntabwo ari ugutungwa n'imbwa noneho waza kuko imbwa yica injangwe ni ibintu bizwi noneho ufata imbwa ukayereka injangwe ukayikubita ngo noneho igahita ibona ko uyibujije kuzafata kuri iyo njangwe urumva wigishije imbwa kuko ari ifite intege nyinshi kugira ngo itazica injangwe ariko byakugora gufata injangwe kugira ngo uyitoze kuzita iyo mbwa so rero bikwigisha abantu kwirwanaho ahubwo babanze bigishe babandi bababangamiye noneho n'ibyanga rya tegeko rizakoreshwe murakoze
urakoze cyane rwose Octave Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga turaganira n'abanywanyi abakunzi b'ijwi rya Amerika ku byerekeranye n'icyafasha cyangwa se uko babona ikintu cyarushaho gufasha aho batuye kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza turakomeza rero mukanya reka mbaze ku buhanga bw'ibyuma niba telefone zirimo gucamo hari Fulgence ku murongo wa telefone
uranyumva
mwiriwe
ndi Kampala
Kampala mumeze mute se
tumeze neza nakazuba mbona kazi
nuko ni byiza mwebwe Kampala
ndiye gusohoza ariko ari mu gihugu cya Amerika nakaje mu itanga mubwira mushikira abanyagihugu aho bari hose
urakoze nuko i Kampala urahari ariko ushobora uru arabaganda bavuga n'ikinyarwanda sinzi niba uri umunyarwanda cyangwa niba uri umurundi ibyo aribyo byose ubwo watubwira wadusangiza ku byerekeranye naho ngaho icyo ubona gihe cyatuma abaturage bagira barushaho kugira ubuzima bwiza cyangwa se naho waturutse mu Burundi
yego murakoze icyo ntangurira ko umuntu kugira agira ubuzima bwiza cyane cyane n'icyoco n'amagara abafite amagara akomeye amagara ntati kuvuga umubiri ukomeye
yego ibyo nibyo n'ubundi nashatse kugarukaho
ngo ama arero icyo tuma umuntu atera imbere n'ikintu icyo tuma umuntu atera imbere no gukura amaboko mu mpuzo nk'uko abarundi tuvuga gukura amaboko mu mpuzo tukareka kubirinda cyangwa cyambere cyo cyakabiri bashobora kuba umuntu akuze umuntu w'umusore cyangwa inkumi ugasanga iminsi yose yiteze abamufasha mugabo afite ingufu afite amaboko iyo umuntu ariko aragikora uko ni kwa gusubira inyuma njye icyo nakangurira urwaruka cyane cyane jene bari urwaruka n'abantu bagifite ingufu batarashika mu zabukuru ni uko bakura amaboko mu mpuzo umwe wese akagica aterere mu buzima bwiwe mu ngufu ziwe niho n'igihugu gitera imbere cyane nanjye shoshe genda aba ngaha mu Buganda competition zihari z'Abaganda usanga ari abantu bakora cyane ushatse kuvuga ko mu Burundi badakora muga no mu Burundi barakora mugabo
umuntu
avuga ati aho ndi abo abantu barakora barazi uko umuntu afungura ari uko akoresheje amaboko nicyo nashanze nashimiye Abaganda barabona vision iri imbere barabona vision n'umwana wese arabona vision ariko aracyayuka n'ubuzima bwiwe
yego
icyo nicyo nashimiye nda mu Buganda kandi nandi cyaranyigishije kuko
ubu nawe urakora cyane
ego ndakora amaboko mu mpuzo kuko kandi nkatagutse nkamenya ubwenge
oya nibyo udakora ntakarye
udakoze ntakarye ariko rero ibyo onye benshi ntibabibona kuko bivanye no kubona hagufi yabo ubona ko bivanye no kubona hagufi yabo urashaka ko imyaka 20 30 kawa wivuga witeze imfashanyo ngo imfashanyo ivuye hanana ngo nakazomi imfashanyo nini kandi nawe bari gushobora nuko ndaguha karoro madamu urashaka kudana bicapati ugatera imbere ugashika kucushaka icapati singe macumbi ibyo byose nishaka igihe nashimenga mu Buganda nta bintu byo kwishima sinzi akagenda uvuga kwirata umuntu wese arazi yuko akazi ke ariko kose aragakora n'abahejeje kaminuza n'abatahejeje kaminuza ushobora gusanga uwize kaminuza ariko akoraga n'utigeze aca ku ntebe y'ishuri kandi bakora akazi kamwe kandi ukabona ko babiryoherewe bose icyo nashimenga mu Buganda
nino ni kimwe akazi kose umuntu aragakora
kandi utangaruke mu gihugu cyacu naho nyine hari habamaze kubona akamaro ko gukora uko bose ntibasabirira sino kugira ngo bose barakajya mwacate kuvuga umuntu wese wafite ako gatima kuvuga ngo je ngo narize kaminuza ngo nize ekonomi ngo ntegeze gukora mu mabanki ngo nize ikinyenye ngo ntegeze gukora icya ahubwo kora icyo cyose ubona ushoboye wihangira umurimo
akazi karabuze no kwihangira hari umuvandimwe wari wabivuzeho nabyo ati buri wese akoreshe impano afite ugagira buri wese agerageze kwirwanaho aho gutega kwimuhana
ko nicyo nshaka gushika ko cyonyine ego simpara kandi kabaza mwamufise je cyo cyane ashaka gushanga gukaburira abantu abanyagihugu bose bakora amaboko mu mpuzo ari ushoboye kuririmba aririmba aje kuri sene bamuza aririmbira abanyagihugu nta mu budakiza yuko urakora ikintu cyose iyo kimwegererewe nawe ubikuramo faranga ijana iryo faranga ijana riragufasha ukarangura amagabiri ejo akaba atatu hirya y'ijana ugasanga wateye imbere ufise umumariyaderi abanje
aho niho abantu bakunze kugira ikibazo mu biganiro twagiye tugira bijyanye no kwihangira umurimo wasangaga benshi bavuga ngo nta gishoro mfite aba bagiraga inawe akabwe ntabwo wategereza ko uzabona mu kinyarwanda turavuga ngo ibya mirenge wabona amafaranga menshi cyane kugira ngo utangire ushobora gutangira ku kantu gatoya ukagira aho ugera
icyo rero ni cyakindi nicyo cyishe twebwe abanyagihugu iyo uhereye ku bintu byinshi umenya akagihugira hera kuri bike banze umenye kugera bike niho uzamenya kugera byinshi iyo uhereye nko ku miliyoni ubona ko ari amayira menshi nko banaka byiri kurunga mu guhereye ku bihumbi icumi ejo ukaronka 12 ejo hirya ejo 15 uzamenya n'akagidojira wa miliyoni ya miliyoni za miliyoni zijya miliyoni zitatu cyose nokangura kurangwa iyo uhereye kuri byinshi kenshi urahomba uhereye kuri bito mu kabira kuya muzemenya kajyo ujera bya bindi byinshi wamara kuyoka
uhereye no kubyo wavunikiye urebye kuko icyo utavunikiye burya umuntu aguhaye amafaranga gutya ngo ugende ukore ibi n'ibi ushobora no kuyahomba kandi ukumva nta nicyo bikubwiye kubera kutavunitse ariko iyo wayavunikiye mbere kugira ngo uyabone hanyuma ukayakoresha ikintu uyakoresha neza koko simvuze ko abantu barangara bakayakoresha nabi ariko birashoboka
cyane rwose je mfite akaruro k'umuntu w'umugenzi yahereye ku kantu bita akazempure atangije 15,000 by'amanyarwanda
nako ni agake
mugabo unye miliyoni nka zitatu z'amanyarwanda ntizomufata kubera iki yahereye hasi araduga aramenya ati ikinye cungu kuku ikicungu kuku iki gihombo ku kindakiva ko reka nje kuri kicunguka ubu nyageze ku ntamishimishije ahubwo ndazi nawe nyuka nyumba twa matuyaga ahubwo ndamuteye intege arandanye yigisha n'abandi nabo akajyo bohera ku tuntu dutoya akihangira umurimo hama bakazoshika hejuru ku rwego bashaka
ari mu rudandazwa
ego ari mu rudandazwa yagiye mu rudandazwa
okay no ndeka ngushimire cyane Fulgence
ego
komeze kugira ibihe byiza ngai kampani
icyo mvuga ngaha ku radio murakoze
urakoze radio ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twakire noneho Gerard wiriwe Gerard mwiriwe urahagana he
mperereye ikigali mu Rwanda
kigali mumeze mute
Kigali turaho n'ubu ngo bakavura gatangiye kugwa kamaziye kagwa kumi na misa harimo umukeko n'ubu ikirere cyerekana ko byanga bikunda uko byenda kose biri butange akavura ariko karibe gatuza te nk'ayandi dusanzwe twumva
ntabwo ari imwe ishobora kugira ibyo yangiza
ego ntabwo ari imwe nk'ayandi tugiye kumva nko mu bihe bya Noheli yaguye igasenya amazu ndetse igahitana n'ubuzima bw'abantu hirya no hino mu gihugu
reka reka igira gatsindwa
iyo ngiyo ntikaze
hajya haza ije gufasha naho ntihaza akazi ije gusenya
aze iri mu rugero igi abantu bakene imwe imeze imyaka nk'ubu aho nari ndi mu burasirazuba aho kugira ngo ibi igisubizo cyo kugira ngo abantu bashire inzara ahubwo yaragwe yangiza imyaka ku buryo imwe yapfuye ku buryo nta kizere nko mu minsi mbere n'ubundi amapfa bigaragara ko mu duce kwa Kayonza nk'aho nari ndi nko amapfa ashobora kuzabibasira kubera yangije ibigori ibishyimbo imyaka myinshi mbega kuma hegitari manini
yego kare ni ikibazo
ni ikibazo
no ku Kigali se mwebwe aho uherereye ariko Kigali ni nini uherereye mu kihe gice icyo ubona wowe cyatuma abaturage abahatuye barushaho kugira ubuzima bwiza ni iki
urabona nko muri iki gihe inaha muri Kigali kwera Kigali igendwamo n'abantu batutse mu mpande z'igihugu abatutse nyine no gukora nta gusuzugura umurimo ikindi usibye wenda no muri Kigali no muzini se n'ahantu baherereye tuvuge wenda nk'urugero ugasanga agace runaka nk'ahantu muri Kayonza nageze nko mu murenge witwa mwiri wenda sinamenya nimba muhazi ugana za Tanzania ubona ko urubyiruko rw'abakobwa rwarebye ahana mu gishanga babibyazamo imisambi imwe bagenda bakagurisha bakabyazamo n'ibiseke muri iki gihe mu Rwanda nyine urubyiruko umunsi ntabwo rushishikajwe no kuba rwafata imisambi ntabwo abakobwa ntabwo bashishikajwe no kuba imisambi sibyo babona ari ibintu bibaje n'abakavuga ngo ibyo ni ibya kera
yewe ushaka kubiboha mu buryo bwa kijyambere ugataka ugakora mutundu twiza
basigaye bafata abagabo mo imisambi ya kinyarwanda nk'imwe ya kera urabona hari hagezweho ibintu by'imikeka yindi ikoreshwa cyane cyane mu misigiti niyo abantu bari basigaye bagenda bakagura ko basigaye bagenda bakayigurisha wabona umuntu ututse mu bihugu by'Uburayi na za Amerika akaza ukabona arayishimye kuburyo ari umushinga wagutse ndetse bageze babona n'abakerankunga se
baboha dutoya dukwirwa mu ivarisi ku buryo bamukerarugendo babasha kuyigura
ni imisambi mbega yo gutunganya muri saro ku buryo awugura ukabona arishimye arawutwaye umusambi ku buryo wakwica nk'abantu batandatu
nibyo ubwo se awuzinga gute kugira ngo awutware mu ivarisi
ni ukuvuga ngo arawumuzingira aba yarakoze ari akantu ari udukapu basigaye baboha mu bitembega ku buryo awushyiramo yawuzinze ukurega ukabona urakwirwamo ufite n'akantu k'akameto ukabona arawutwaye ni ibintu yishimye ku buryo babonye n'abaterankunga baturutse mu bice zitandukanye mu bihugu byo mu Burayi ubona byabateje imbere ubona ko bamaze mbega nko kwiyuzuza inzu yabo basigaye bakoramo ku buryo basigaye baha abana akazi ku buryo byabahaye ubuzima bwiza mbega birabaha icyerekezo cyiza mu yandi magambo
ubwo ni ikintu abandi nabo bari bakwiye kwigiraho
ni kintu abandi baba bakwiye kwiga muri no misi urubyiruko tuba dukwe cyane cyane urubyiruko nirwo ngiye niba no nange ubundi urubyiruko ndu umujeni ni mu myaka 22
yee uracyari muto
eh ndacyari muto ya ikindi umuri no misi nukuvuga ngo hari mugenzi wange waruziga cyo nago icyo umuntu yize iteka abari cyo azaba ikindi tugomba kujya twimenyeza imirimo yose tukayeba amahirwe ari ahantu aho tubona arakantu bajya kureka ubu ahari imbogamizi abariho tubyariza amahirwe ibyo ngibyo rirambega riba ari nk'isoko ku rubyiruko bifasha guhindura ubuzima bwacu nimba urugero se dusanze nk'ahantu hari ikibazo cy'imirire mibi hari umusore wo mu gihugu cy'abasanyi twari turi kumwe ejo bundi ambwiye ukuntu yabonye mu gace k'iwabo hari ukuntu nyine hari imirire mibi angije afata amashaza ari abakiri mabisi ayabyazamo amata
urunyogwe
afata na za soya na za soya zikiri mbisi azibyazamo amata azisekuye kandi ayo mata ngo akungahaye nyine ku ntungamubiri nyinshi ku buryo ni igitekerezo yashatse kuza nyine kucyagura no mu Rwanda mu gace nari nagezemo baramushimye cyane babona ni ibintu byiza tubona natwe ni ibintu bidutunguye twumva ko soya ari ikintu kitavamo amata byatangiye kumwinjiriza abantu batangira kumwegeza mbega urubyiruko rwinshi ubona rushaka kumwegeza ngo rukwane nawe n'abantu bakiri mu myaka nyine y'ubukure mbega ubona n'abantu bashaka kujya icyo bamwigiraho cyane ubona ko ari ibintu bishimishije cyane mbega bigaragara ko byahindura ubuzima bwe si ubuzima bwe wenyine byahinduye mbega
ubuzima bw'abantu urumva hari uwigeze kuvuga ati abantu bakore bakurikije impano bafite atari gukora ibyo abandi bakoze nk'ubwo bashobora kwigira kuri uyu nguyu nabo bakabimenya bikabafasha mu buzima cyangwa se bakaba banabyungukiramo na babonamo na amafaranga batunga ariko bakaba batangira noneho kubusa nkaho bashyamirana mu byerekeranye n'amasoko ariko bicaye hamwe bakanatekereza no ku kindi kintu cyaza cyungura uwo nguwo nawe watangiye ibindi akaza asa n'uwunganira ibyatangiye nabyo bishobora kuba byiza
erege bujeni icyo nakubwira ari ikintu ari imyumvire mbe abantu mino minsi dukwiye guhindura muri iki kinyejana urugero reka mvuge nkawe Eugene nimba utangije botike ahantu runaka iduka ahantu runaka utangiye wenda gucuruza ibitenge reka no kukwigana ahubwo njyewe nanjye reka nshake izindi produwi nakwa kugira ngo ahubwo weho muri iryo duka ryawe weho uranguze ibitenge ahubwo weho ndebe ukuntu nakubera isoko cyangwa nawe umbere isoko
ushobora kuzana n'imashini ukaza ukadoda
kuzana imashini hashinga icyarani njyewe nkagenda nkafurangura bya bitenge
ukabirangura cyangwa n'uguze akabona ahadodesha
akaza njyewe nawe tukaberana isoko urumva ntawe ukindanye n'undi sinshatse kwiharira nawe ntushatse kwiharira
naho rwose
bikaba nyine gusangira tukirinda ikintu cya kompetisiyo cyo guhangana
bizinesi turayikoze rwose
hari ikintu abantu baba batahindura nk'imyumvire ugasanga nk'ahantu cye cyane nko mu nce z'icyaro cyane cyane urabona nkanjye wenda i Kigali inahantu ndiga ariko cyane cyane ubuzima bwanjye bwa nakuriye Kayonza cyane mu burasirazuba bw'u Rwanda aho usanga nko mu bice by'icyaro umuntu aba afite imyumvire ugasanga kanaka nimba atangiye wenda business yo gucuruza ikigage wenda kwe imyaka bishinze wenda nimba waba ukizi yabona ari ibintu ari business yaguka irimo kumuha samayeli ahubwo ngo wenda we ahite yiga agira igitekerezo cyo guhinga amasaka wenda acuruza ayo mamera ajya mucuruzaho cyangwa ashinge icyo cyuma kizajya gisya amasaka ye ugasanga nawe agiye kumwigana bijemo guhangana
ibyo ni ikibazo aho kuzuzanya abantu bagahangana ugasangana wa wundi wari watangiye abuze isoko agahomba ku buryo ashobora kuvamo cyangwa se akimukira ahandi, kandi ibyo yakoraga byafashaga abatuye aho yakoreraga nyine.
Ni ukuvuga ngo ubuzima bwiza twabugezwa no kuzuzanya, gukorera hamwe, ukazana imbaraga zawe, izindi cyatu tugahuza ibitekerezo. Nk'uko nongeye kuza ko nkareba weho Eugene nimba watangije wa mugani kujya wenda ucuruza ubushira cyangwa ikigage, nanjye nkahita ntekereza guhinga amasaka cyangwa tuvuge n'ucuruza ikigage, ngenda umugenzi wanjye atekereze gucuruza amasaka nawe ntekereze ubuhinzi, mbega bibe urumva bizaba ari ugusangizanya amahirwe twese nta wihariye inyungu, urumva twese bizagira impinduka ku buzima bwacu.
Reka ngushimire cyane rwose Gerard, hanyuma mukomeze kugira ibihe byiza.
Murakoze cyane Eugenie, mukomeze kugira ibihe byiza namwe aho muri Amerika.
Murakoze. Reka twakire Sam, ndubwira ko ari nawe wa nyuma twakiriye kuko yo masaha aragiye. Sam
Karate,
wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Yego, ni Ndayisaba Samuel muri kuvugana.
Yego.
Ururindo mu Rwanda nabonye nashyizeho igiti kivuga ko gikeneye kugira ngo kibe cyatanga impinduka,
kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza. Nyarutsa amasaha aratujyanye.
Njye numva muri rusange aho duherereye mu Rwanda havaho ikintu cyitwa itekinika, ubutekinika kubwira ko abantu wenda bageze ku kintu runaka ariko saragerwaho, bigatuma hari ubwo abaturage babura kuba bagera ku iterambere cyangwa kuba bazamuka, kubera ko bigaragaza ko bihari kandi mu by'ukuri bitari kugeze kuri kere. Ibyo byafasha
gutekinika, ubwo ni ukuvuga nko kuvuga ikintu kitariho,
kuvuga ngo dufite.
Your call was ended because you no longer have sufficient funds to continue.
Mutubabarire, ndumva telefone ye icitse. Ibyo aribyo byose igitekerezo cye cyumvikanye. Reka mbashimire mwese kuba mwabanye natwe muri iyi saha. Nshimira rero abamfashije ku buhanga bw'ibyuma, Franklin na Fasil Gebehu kuri mikoro, nkari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugukomeze rero kugira ibihe byiza aho muherereye iwanyu, kandi nk'uko twabitangiye twifuzaga ko mwese mwarushaho kugira ubuzima bwiza. Reka rero mbasezere mbabwira nti mugire ubuzima buzira umuze iwanyu no mu banyu. Ni radio Ijwi rya Amerika.